ZambongaMusic.com. Lipina Zambonga.
Kwala kuli aina bright future kono one day nikalila nikatuma kiwa ni fella feature ama views ya teni fa Facebook kuseri kuli den kiki wa sataniki na ziba ba michezanga buhati kono famu kalumela mbwezi kila joina hakuna kona lukala kono nimi ya mkalumela kwa ukwala lusika fuma kono mkalubuwa mwalimota mkukala kubulela kulikie na yale wabangate wanila pele langa danfo kuliniwe kono nisayemi nikafita nako ya kubala marisi na pepa
manibona kafela anifita
kafumba snipa
abazibi koniswela manibona kafela anifita abazibi sonieza
luzamani majuzi ya tuna luzamani majuzi ya tuna
manibona kafela anifita abazibi koniswela manibona kafela anifita abazibi sonieza
luzamani majuzi ya tuna luzamani majuzi ya tuna
Wani wishing ela lifu Waeza celebrate down for yaka Waeza celebrate down for yaka Kode donu akate bright future Kode donu akate bright vision Wani kondisa sawa baba Wani pare wabali mse Trust to the process look abahane Kina kofena Trust to the process look abahane Kina kofena
Abazibi koniswela manibona kafela anifita abazibi sonieza
luzamani majuzi atuna luzamani majuzi atuna
manibona kafela anifita abazibi koniswela manibona kafela anifita abazibi sonieza
luzamani majuzi atuna Luzamani majuzi ya tuna
Amazing skill Superboy production He's on the beat man KZ Studios production
Jenny K A.K.A. Musumu Young Pile Mr. Silas
Managers Lojas Mikyo Muswati I see ya. One judge, Alice Baby, Kuchwan for 8K Mpondo, Yang Muke, Brookman.
Download it at BongaMusic.com.